Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti za muri sanga muraho neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio y'ijwi ry'Amerika murayumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali, aho ni mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ku mbuga nkoranyambaga zacu mujye kuri VOA radio yacu, naho kuri ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.voa.com, naho murahakurikirana iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri sanga kuri radio ijwi rya Amerika. Banywanyi mbaje kubashimira mwese ko mushaka kuza muri iki kiganiro muri benshi. Ubwo rero turaza gusaranganya ijambo twihuta kugira ngo tubone uburyo bwo guha umwanya benshi bishoboka. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni intambara ya Israeli na Hamas. Imaze amezi 10 irabera muri Palestina, cyane cyane mu ntara ya Gaza, ariko no mu ntara ya Cisjordania. N'uyu munsi Israeli yarasheyo ivuga yuko yishe umwe mu bategetsi ba Hamas. Iyi ntambara yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize, ubwo Hamas yagabaga igitero simusiga gitunguranye cyane ku butaka bwa Israeli, gica abantu 139,000 b'abenegihugu ba Israeli nyine n'abanyamahanga, itwara bunyago abandi 251 nabo babanya Israeli n'abanyamahanga, ijya kubafungira bugwate nyine muri Gaza. Irani, umutwe wa Hezbollah wo muri Libani n'umutwe w'Abahuti wo muri Yemen nabo binjiye muri intambara, ku buryo isi ifite impungenge ko nyine iyi ntambara ishobora gutwika akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati, n'ingaruka rero nyinshi byagira. Ibi bisobanuye iki? Intambara yatewe n'iki? Ingaruka zayo ni izihe? Iragana he? Uruhare rw'amahanga? Turabiganiraho na Frank Mwine. Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga kandi nawe ni impuguke itadutenguha na rimwe. Frank Mwine, urakomeye.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ngaho ndakomeye kandi rwose ndagushimiye nk'uko bimaze gukora introduction y'indiyo.
Nijya ahubwo ugushimira ku buryo ntabona amagambo, kuko buri gihe cyose iyo tukwitabaje uratwitaba kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika twungurane nabo ibitekerezo, kubera ko uri impuguke nyine. Ariko kandi n'ibi bintu, iyi ntambara yo muri Gaza hagati ya Israeli na Hamas urayikurikirana cyane, n'ubundi ukubutse muri Israeli muri iyi minsi mu rwego rw'akazi, mu minsi itaha uzasubirayo mu rwego rw'akazi. Noneho abaturage ba Israeli ubona bafite ubwoba, bazi ko iyi ntambara iriho?
Urakoze Tomasi. Iyo urebye abaturage ba Israeli muri rusange, ni abantu basa nk'abamenyera intambara, kuko burya igihugu cyabo kiremwa muri 1948 batangiye intambara, navuga ko kugeza ubu ngubu bakiri mu ntambara. Baragenda basimburana, abasaza bakagenda, abatoya bakaza, ariko ubona ari abantu bahora biteguye izo ntambara, ku buryo niyo babonye muri sosiyete yabo bafite imbunda zabo n'abantu babazi ko igihe cyose bafite ikibazo cy'umutekano mukeya, kandi ugasanga n'abantu bose bashyira hamwe kugira ngo barebe ko barwanya umuntu bita umwanzi uwo ari wese, cyane cyane bari abantu bahora bahanganye aribo barabu babakikije, kuko usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu batabashaka kuva icyo gihugu kiremwa muri 1948.
Kandi hose imbibi zose usibye imbibi za Mediterane n'abarabu baturanye gusa.
Niko bimeze, hejuru hasanga hari Siria, ari naho ngira ngo ni 67 batwaye igice cyabo bita Golan Heights, ngira ngo nejo bundi wabonye ibyabayeho ubwo abantu ba Hezbollah barasaga bakica abana bari mu kibuga cy'umupira, ngira ngo na Israel yahise itera yica n'umwe mu bayobozi ba Hezbollah, wajya kureba ukareba bafite amasezerano na Jordani ariko n'ubundi babarebana ingwe, ubwo bajya kureba Misiri nabo bafite amasezerano ariko naho abafitanye imipaka na Hamasi, ugasanga hahandi ni Lebanoni, wa muri Lebanoni niho bafite
Hezbollah,
usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu basa nk'abahanganye buri gihe.
Ariko Irani yo nubwo ivuhora ivuga ngo irashaka guhanagura Isirayeli kuri ku ikarita y'isi, bo ntabwo bafitanye imipaka.
Nta mpaka bafitanye, ariko icyo bakoze bafite ba abantu bakoresha mu cyongereza bita proxies, ariyo Hezbollah, ariyo Hamasi, ariyo proxies bari mu Yemen. Urabona Hamasi iri ku mpaka wa Egypti, ugasanga Hezbollah ari umupaka wa Libanoni, kuko iyo ubona nubwo nk'uko maze kubivuga, ariko Hezbollah ifite imbaraga cyane ku buryo izo mbaraga iterwa inkunga na Iran, ugasanga rero nubwo nta mpaka bafitanye ariko influence ifite kuri Hezbollah usanga ugera kuri Israel.
Hagati aho ngaho nyine twunganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, Hezbollah uvuze ingufu ifite, urebye niyo igisirikare cyayo kirusha ingufu n'igisirikare cya leta, ingabo z'igihugu za Liban niyo ifite igisirikare gikomeye.
Ni nako bimeze Thomas, usanga leta ya Lebanoni nta ngufu ifite kugira ngo ikureho Hezbollah, ugasanga rero bakisha makeya iyo bagiye kuvuga kuri Hezbollah, kuko ntago bashaka gukuma rutendere kugira ngo bashwane bakore sibo, kugira ngo uribuka muri 2006 ubwo bashatse kuvuga bati reka Hezbollah ije mu mutwe w'ingabo dukore igisirikare kimwe, baranze ugasanga ahubwo basa nk'abahanganye bahitamo kuryihorera bagatisha makeya Hezbollah, ugasanga ari bafite nk'ubwigenge bwa gisirikare n'ubwigenge bwa gisivili, wavuga ubutegetsi bwa gisivili, ariko ugasanga Lebanoni nka leta ubwayo ntishobora guhangana n'uwo mutwe wa Hezbollah.
Nasrallah nawe utegeka Hezbollah ntabwo ari mu nzego za leta,
ntabwo arimo, ariko afite influence ku badepite ashyira muri guverinoma, twavuga guverinoma y'ubumwe ya Lebanon. Ubwo rero abadepite bafata amabwiriza n'amategeko kuva kuri Nasrallah.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu ngubu twarimo tureba ibi byo bintu byose bishamikiye kuri iyi ntambara, aba Hezbollah, Hamasi, Abahuti, Irani, bose bayirimo. Niko se mwine impande zombi, ni ukuvuga bari abambere bari ku isonga barwana Israel na Hamasi, bemeye gutanga gahenge k'iminsi 3 kugira ngo abaganga babashe gukingira abana indwara y'imbasa. Indwara y'imbasa isa n'iyari yaracitse muri kariya karere ka Palestina, none ikaba igarutse kubera intambara. Ubona koko biyemeje gukurikiza aka gahenge k'iminsi 3 kuko muri aya mezi yose 10 agahenge karananiranye gafite ingufu mbese kagaragara kamari igihe, ubona bazagakurikiza kangaka k'iminsi 3?
Urabona bo impande zombi zifite icyo twasuzwa, bafite pressure, barabota igitutu, barota igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga Leta Zunze za Amerika ziba kiba igitutu Abanyaburayi. Ako gahenge nako karaterwa n'ukuntu imyifatire yabo, ni ukuvuga ko nubwo babivuga gutyo usanga Israel n'ubundi iri mu guhiga iri mu buhiga abayobozi bakuru ba Hamas sina wangira ngo ubusigaye wagiye mu mwanya wa wundi wa
Haniye
ubikiye Irani usanga ubu ngubu arara mu myobo numvise je wende bavuga ngo aho bagenda yambaye imyenda y'abadamu ubarahigwa ni ukuvuga ko rutendiri yose ishobora gukomwa ari Isirayeli cyangwa Hamas ishobora guhindura ako gahege mu kuvuga.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite David Nsengimana w'Imututu. Niko Nsengimana we
karame karame
urahura komeye
muraho makuru ya kuri minsi myinshi
iminsi myinshi Imututu ni mu kahe karere twungurana inama n'umutumirwa
ni mu karere ka Nyanza ku Mayaga rwose
nuko ni mu ntara ya Majyepfo
babarenze mu Rukari
nuko gusha ku ngingo rero
mbere na mbere reka mbashimire ijwi rya Amerika ku mwanya mwiza muba mwahaye abakunzi banyu kugira ngo ntabwo mvuga byinshi cyane ariko reka ngerageze dushe ku ngingo mbere na mbere ibikorwa bya Hezbollah murabizi intambara nta cyiza cyayo ngira ngo umuhesha arabizi intambara nta cyiza cyayo na Hezbollah rero ibikorwa biri gukora muri aka kanya
ni Hamas Hezbollah yinjiyemo ariko ubundi intambara ni Hamas yayiteje yo muri Palestine. Hamas ni yo muri Palestine
niyo mitwe yinjiyemo nyuma ingaruka bizagira mbere na mbere bizagira ingaruka nko kuri Amerika ku nyungu za Amerika nko mu karere urugero niyo nizo nakwita Sterling Militant Threatening Regional Stability byo birumvikana ikindi nta Isiraheli izarangira hari uduce twinshi nka UN yemeje ko ari state z'abayahudi zizarangira Isiraheli yobonye ifashe utwo duce twose nk'uko byabaye nko muri samu state z'abarabu 60% zikajya mu bice by'abarabu. Ikindi hari ibikorwa remezo byagiye byangirika kubera intambara ugasanga igihugu cyose icuraburindi ugasanga ndetse amavuriro bagiye barasenya ntabwo biba byoroshye
yego
bizatuma habaho deepening relation with the United States byo hari byinshi mu bubanyi n'amahanga Amerika bizagenda bihindagurika kubera ibyo bibazo biri mu burasirazuba bw'isi. Rero nkanjye ntabwo mvuga byinshi cyane bitewe wenda n'uko nari ndiye mu kazi cyane ariko numva gashanze kuvugana namwe nari rukaga kuzi rya Amerika kera.
Ndagushimiye Nsengimana, reka duhe n'umwanya n'abandi.
Murakoze cyane.
Umugoroba mwiza.
Yego namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dufite kandi Ingabire David. Ingabire we. Ingabire
ndabumva
urahura komeye
nasima uwiteka
uherereye hehe ndabona nimero zawe arizo mu Burundi Radio Ijwi rya Amerika ndabona Ingabire telefone ye idacamo neza nuko dukomeze rero niko se mwine uyu muntu Nsengimana David w'Imututu aravuga ati intambara nta kimaze irimo irasenya ibikorwa remezo ariko irahitana n'abantu yanatangiye n'ubundi hitana abantu b'inzira karengane bamwe bari bibereye muri festival ni nk'iserukira muco y'umuziki n'ibindi mbese intambara ihitana inzira karengane cyane nuko muri makeya ubu ngubu iby'iyi ntambara ya Hamas imaze guhitana ni n'abantu imaze guhitana muri make
ye urakoze Tomasi none n'umutumirwa wacu ndavuga wa telefoni
Nsengimana
Nsengimana urabona impande zombi kugira ngo zumvikane ku ntambara biragoye ku mahoro biragoye kuko izi ntambara nkuko twavugaga ntabwo mu byukuri zirwanwa na Israel na Hamas uko tubivuga kubiragaragara hano ku isura ko aribo barwana ariko usanga iyo mitwe yose ifite influence ishyirwaho influence na Iran n'ubwo banavuga ko ari intambara ya Iran itera ishaka gutera Israel ikanyura muri iyo mitwe tumaze kuvuga ariyo Hamas nubwo Hamas bafite impamvu zabo na n'igice cyabo bacyacitse cyo bitafata muri West Bank nabo muri Gaza Strip ariko usanga ibintu maze kwangira nk'uko twabivugaga ni byinshi cyane abantu maze gupfa ntabwo intambara bagira nta mubare wavuga ikintu mubare baravuga ko ari abantu benshi cyane ukareba infrastructure ibikorwa remezo amavuriro imihanda amazu ni ibintu bavuga ko bizatwara indi myaka kugira ngo byubakwe
n'amafaranga menshi cyane
n'amafaranga impunzi abantu bamaze kuba impunzi mu gihugu kuko buri munsi haba impunzi akantu barimo nk'impunzi kandi bakaba kuri izo mpunzi zivangwamo nacyo kibazo kikigira ngate mu Thomas izo mpunzi bizamo n'abayobozi ba Hamas bihisha mu mpunzi maze ikibazo Israel ifite kugira ngo igere kuri abo bantu bita abarwanyi ba Hamas gishobora kubatandukanya n'abaturage usanga bivanze rero yajya gutera ahantu bakavuga ati yise abaturage kandi n'amaripoti atangwa na Hamas usanga nta bandi bantu bari bigenga independent media nk'amwe ba Voice of America cyangwa za BBC kugira ngo zijyeyo biragoye urasanga rero information itangwa na Hamas ubwayo ibyo bintu rero nabyo biragoye kumenya umubare nyawo w'abantu ariko wasanga wende Hamas umubare uvuga ni munini cyane ariko mu byukuri bo hari ikibazo cy'uko hari abantu benshi bapfuye hari ibikorwa remezo bimaze kwangizwa bikaba rero ibyo bintu biteye ikibazo isi yose Amerika urabona irahagaze Uburayi burahagaze Israel nayo ubwayo ugasanga iki kibazo cyo kuvuga ati byagenda gute kugira ngo tubone amahoro arambye
yego aho nyine nk'uko wabivuze Hamas niyo itanga imibare y'abantu bapfuye ku buryo nyine kujya kureba abantu bigenga biragoye hagati aho nyine ministeri yayo y'ubuzima hariya muri Gaza kubera ko Hamas twibukiranye yuko ari itegeka Gaza kuva mu 2007 nuko ivuga rero ko abantu barenga 440 b'abasivili bamaze gupfa muri Gaza hanyuma abandi baturage urebye barenga 2,000,000 b'abanyapalestina nabo bavuye mu byabo ariko ku rundi ruhande nanone muri Isirayeli abaturage barenga 100,000 nabo bavuye mu byabo ubu ngubu bacumbikiwe hehe
urabona bagiye bacumikwa nk'uko ugiye na Tel Aviv na Jerusalem iyo ubonye Jerusalem hari amahoteli acumbikiye abantu bava muri ibyo bice harimo bice byo kuri ku ruhande rwa Lebanoni baterwa na Hezbollah buri gihe kuri iyo mipaka na bamwe bavuye ku bice bituranye na Gaza usanga bamwe bacumbikiwe Tel Aviv bacumbikiwe Tel Aviv na Jerusalem ariko mu by'ukuri urebye Israel yateguye ibyo bintu byose kuko n'igihe bahora muri iyo ntambara baba bateguwe amahoteli hari n'abadashaka kuvayo bavuga batwebwe ntabwo tuvayo turahangana kuko urebye majorite y'abayisiraeli majorite bose ni abantu iby'umutekano bazi kubyirindira kandi usanga bose bamwe bavuga ko bose ari abasirikare ariko bose usanga bashoboye kwirindira umutekano wabo
mu kanya uvuze ko na Hamas ubwayo ifite impamvu zayo zo gutera yateye igisobanura kwishaka iki
Hamasi urabona bo nta nubwo bavuga ko batera bashaka impamvu iyi ahubwo impamvu bavuga bati Israel nigomba kuva mu bice byacu nubwo ko ni ibintu bimaze igihe Thomas baravuga bati bari under occupation bavuga ngo basa nk'abategekwa bafashweho bugwate bashaka kwigobotora abayisirayeli ibyo rero ugasanga nyayisi Jerusalem ugasanga barayishaka kuko urabona nyayisi Jerusalem yatwawe muri 67 ariko mu by'ukuri nyayisi Jerusalem na Gaza ubwazo ntabwo zari indipanda ntabwo zigengaga twibukiranye ko Gaza Strip yari yategekwaga na Misiri ariyo Egypt iyi ngiyi bita West Bank na East Jerusalem yategekwaga na Jordan ugasanga rero ibyo bintu robotse niba koko muvuga ngo murashaka ko babigenda muvuga abari abatu bene wabo Palestina kuki mwebwe mutahaye ubwigenge abantu mu gihe bategekaga ibi bice nicyo kibazo rero
kandi hari umwanzuro nyine wo mu 1948 umwanzuro w'inteko ishinga amategeko nanyubwo inteko ishinga amategeko inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi Conseil de Sécurité Security Council ivuga yuko agomba kuba leta ebyiri ya Palestina n'iya Israel none abarabu nibo banze guha ubwigenge bene wabo babarabu bo muri Palestina
kuko urumva icyo gihe icyo gihe ibyo bice byose ntabwo ari byari bitegekaga ibyo bice maze kuvuga ibice bimwe byategekwaga na Jordan na East Jerusalem itwariwe hamwe na Gaza Strip itwarwa na Misiri ntabwo bigeze babitanga ahubwo wasangaga ibyo bihugu ariyo bitegeka bigeze rero mu ntambara ya 67 nibyo ibyo bice byatwawe bigaruriwe na Israel ni ugeze yo rero birambitse naho ngaho buriya nkatu tugendera ngaho Yerusalemu usanga icyo bita East Jerusalem ari naho bita Old City ariho nawa muzigiti bita Al-Aqsa Mosque ndiho biri hose ibyo rero byategekwaga na Jordan Jordan babikuraho ariko ntibigeze babitanga urumva uwo mwanzuro nubwo watanze nkuko umaze kubivuga ntabwo wigeze ushyirwa mu bikorwa
ku ruhande rumwe
abarabu rero ubungubu barigiza no kwigira nyina nyinshi bakavuga ngo barakunda abapalestina ariko mu by'ukuri icyo gihe ntibabikoze ahubwo ngira ngo uko urumva icyo gihe n'abaturage babaga bari bakiya cyane ariko abaturage bamaze kuba benshi rero ry'abapalestina bari muri mu gice cya Yorodani buryo igihe Yorodani irimo igice hafi 50% y'abapalestina babaye abayorodani
hanyuma
ikibazo gikomeye ako karere
hanyuma nanone Isirayeli wavugaga mu burasirazuba bwa igice cy'uburasirazuba bwa Yeruzalemu nicyo kirimo naruriya rukuta bakomeyeho cyane bita urukuta rw'amarira
Temple Mountain Temple Mountain
nibyo bambuye Yorudaniya mu 1967 niyo yari ihari
niyo yari ihari icyo gihe bari bayihaye nka trust bari baravuze bati aka gace Jordani ni yari ishinzwe icyo gihe aho hantu kuko buriya hari aba iyo ugeze isi Yerusalemu hari amadini menshi y'abanyagatulika orthodoxy niho hantu abantu bose abayahudi n'abayisilamu maze kuvuga muri Al-Aqsa Mosque ugasanga abaorthodoxy bari ahangaha abanyagatulika uhore kiti aho ngaho icyo gace rero bari bagatanze bavuga ati kugira ngo Israel itagatwara yonyine tugiye kwashyira amaboko ya Jordani ariyo bita indagizo bayiga mukino n'indagizo indagizo niyo basaga nk'abayihaye nk'indagizo ariyo bayirebera mu mwama komite nasiyonali
kuko aho hantu hose ayo madini yose avuga ko ari ahantu hatagatifu hayo
cyane
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira n'impuguke inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga Frank Mwine ni kuri intambara yo muri Israel na Gaza na Hamas n'iriya mitwe yindi Hezbollah abahuti bo muri Yemen na Iran babyinjiyemo nibyo rero turimo kuganiraho birava he birajya he kuri telefone dufite Domi Bizimana ndibwira ko ariko yitwa yanditse BZMNA aha ndacyeka ari Bizimana we Bizimana reka da ntabwo turi kumwumva rwose sinzi ibyo ugiyemo noneho duhamagare Ibukimana Benjamin Ibukimana kuvugira kure cyane ibuka imana nabizimana nabizimana abamfasha bari kumbwira yuko nawe wari muri hehe Benjamini ntabwo bari kwita ba kubihorera ntabwo nzi ibyo bahugiyemo nuko mu magambo makeya nibutse abaduteza amatwi kwiyingiyi ari radio ijwi rya Amerika niko se Frank muri intambara yego abahuti bayirimo ariko urebye bo ntabwo barasa Isirayeli ahubwo barasamato anyura mu muhora wa Suez uyu muhora twibutse ko uhuza inyanja ya Mediterane inyanja itukura bikagenda bikagera mu nyanja y'Abahinde ivuga yuko abahuti bavuga yuko badashaka yuko ayo mato agemurira Isirayeli iby'ikeneye by'ibicuruzwa ariko rero ntabwo amato anyura muri Suez ajyana ibicuruzwa muri Isirayeli gusa bifite izihe ngaruka ku bucuruzi mpuzamahanga muri iki gihe
bifite ingaruka kuko ureba na Amerika ubwayo imaze igihe itwarayo ubwato bwayo bw'intambara Ubwongereza nabo nuko na Isirayeli ejo bundi igihe hari uwigeze kubarasa kuko ndibuka ari ubwo bavuga ko abahusi bateye igisasu bayiba baragiteye kizajyuzarimo cyangwa kiravuga ntabwo nibuka neza ariko ndivuga ko bigeze babivuga gutyo kuko na Isirayeli yahise ibarasa rwose yohereza intambara indege z'intambara irasa kuri Repolo hari n'ahantu bavuga ko yarashe ibirindo byabo aho batebamika ibisasu depoze ibisasu ariko nkuko bazaga iyo urebye aho hantu hanyura ubwato bwinshi cyane ubucuruzi biva mu Bushinwa kugira ngo bigiye muri Amerika biva muri Amerika bigenda hariya n'imini migo y'isi n'abara bose usanga rero n'ibintu bihangayikishije ibihugu bya rutura ku buryo nabo usanga bahakize ubwato bw'intambara banakurikiranira hafi ibirimo kubera muri ako karere
radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hagati aho ngaho nyine minisitiri w'ingabo wa Amerika aherutse koherezayo ubundi bwato bunini cyane butwara indege z'intambara aircraft carrier ya kabiri cyangwa se porte avion mu Gifaransa ya kabiri muri ako karere kugira ngo bakurikirane nyine babe biteguye mbese mu guhashya ibyo bitero nungu noneho rero muri ibyo ngibyo by'ingaruka hari umukunzi w'ijwi rya Amerika itangishaka Henrik yanditse ati ingaruka nuko bari kutwicira isi batwanduriza ikirere n'ibyo bisasu byabo ubundi Afrika twakabaye tubafatirana tukiyubaka bo bari mu ntambara bakazazivamo basanga twarabataye tutakibakeneye ariko Afrika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye neza kabisa nuko none ibingibi itangishaka avuga ati hagati aho nganyine yabyanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika VOA radio yacu niko se Frank ibingibi itangishaka avuga ati biratwikira isi biratwanduriza ikirere n'ibisasu byabo n'ibisasu byanduza ikirere byanduza imyuka duhumeka
ibi biranduza rwose ntiwamenye n'ibisasu batera burya iyo urebye ibisasu batera iyo intambara yaje batiri byo bashatse ibyo byose ariko ikintu tugomba kwirengagiza ni uko ubisi ahigeze iri hamwe nicyo bita ngo n'umudugudu ubuyisi yabaye umudugudu rwose kugira ngo Afurika ibeho uburayi nabo buriho neza twayoreje kuri covid wigeze gutera mu 2022 habaye uko isi yose ihagarara ibijyanye n'ibihumanya iyi myuka yose ubona itera ubushyuhe isi iri mu gushyuha ariko usanga nibyo izo ntambara zirimo ibyo byuka biterwa n'imbunda zabo n'ibindi bintu bari mu gukora tutazi burya rero ibi bintu by'intambara hari n'ibikoresho bakoresha utaramenya ugasanga rero urabona iyo umuntu ubona nk'uko Israeli tekinoloji ifite wo kugenda akajya mu kindi gihugu bucece igakora ikindi gihugu kitabizi kandi icyo gihugu gifite ibibazo na Israeli yewe hari bwo mvuga nti hari n'ibintu twebwe ibyo bikoresho by'intambara ibihugu bifite tutazi ariko rero nk'uwo muntu wacu yavugaga usanga mu by'ukuri iki irabaye umudugudu kugira ngo uvuge ngo yewe nzakora iki ngiki ikindi gihugu cyangwa isi yibagirwe biragoye biragoye ahubwo ni ugusenga cyane kugira ngo izi ntambara zihoshe zirangire kuko ntashobora gukora ni nkuko bavuga ngo iyo umuturanyi yarwaye ibicurane nayo biragufata
yewe aho ngaho ndaceka izo ngizo ari inzozi kubera ko nawe urabizi kuva isi yabaho abantu isi n'ubundi n'abantu niyo yayo bahora mu ntambara kubona uko zizarangira gusenga sinzi none se abasenga ko ntacyo bitanga
Tomasi iyo ngo iyo umuntu yahira mu nzu afata ahantu hose burya iyo abantu bananiwe kureba gushaka impamvu zikemura ibibazo biyambaza Imana iyo ugiye ukareba isi yaremwa twebwe wabonaga isi yaremwe yaremwe n'intambara intambara za kabiri zose ya mbere yo ku isi yose abakoroni icyo bita slave trade zabayeho abacakara ibyo byose yabaga intambara iyo urebye ibihugu byacu bya Afurika byose kugira ngo binaremwe byaremwe mu ntambara iyo bakubwiye bati u Rwanda rukaragaho gatoya cyangwa urundi rwaho gatoya ibihugu bya Tanzania ntibyariho Afurika yose yabayeho kugira ngo n'ubungubu ivuge ngo ni igihugu kimwe iki ngiki bita u Rwanda cyabayeho kubera ko hari intambara zabaye abantu nicyo gikomeye cyane nk'uko babivugaga
nuko noneho rero itangi ishakara kandi kantu avuga ko umwafurikaniste koko ati twari dukwiye kwiyubaka bakazashaka twara abasize tutakibakeneye akongera kandi kantu ari ko Afurika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye aho ngaho ho hari icyo hareka comment wakoraho
ye umuntu icyo yakongeraho nuko kwisobanura nuko n'ubundi si yabaye umusugudu ni ukuvuga ko Afurika ubwayo none se Afurika ubwayo ifite iki ishobora kwikorera itiyambaje bariya abantu tubavugaga b'abanyaburayi n'abanyamerika kuko yuba ucukura ufite ikawa n'urugero tuyo dusuhuza amakawa muri Afurika izo kawa surabyenza gutya urazirya urazikora iki izo banywa muri Afurika ni nkeya cyane ugiranyije n'izo batwara mu Burayi none zizakurota tuvuga hari za tekinoloji yose barafata ibintu bakabikora muri Afurika bakabitwara mu Burayi kugira ngo bakoremo ibindi batuzanira nuko isoko kugira ngo ucuze isoko zari kurahe isoko ryacu ry'abanyafurika ibinini riri mu Burayi abirabura abanyafurika ubwabo nk'uko yanabivugaga koko natwe tubega turi mu ntambara n'ese igihugu gitugahe ni iki reba Congo reba na Nigeria reba muri Central Africa nacyo reba muri Mozambique reba n'Afurika ubwayo nta mahoro ifite ni ukuvuga ko nta koperasiyo ifite n'ibyo bashyiraho by'ibyemezo kugira ngo bakorere bashyireho icyo bita free trade area irakora neza so natuvaga ubwo dufite ibibazo kugira ngo rero Afurika ubwayo ngo ikore ngo bariya zasange bimaze gutera imbere nabyo biri kure nk'ukwezi
ndagiye ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga insanganyamatsiko ni intambara ya Hamas yagabye kuri Isirayeli guhera mu kwezi kwa cumi gushize intambara rero ikaba imaze amezi cumi arengaho gato nibyo rero turimo kuganiraho n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika dufatanyije kuri telefone niyo mpamvu dufite Freeman Freeman we uraho urakomeye
mukomere n'amahoro n'amahoro n'abitashimano iwabo wabeza
iwabo wabeza ni mu kahe karere
iwabo wabeza ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga niho nanjye ubu ndi kubarizwa nkaba nitwa Freeman Wanene aba mbahamagaye ngira ngo nanjye ngire icyo nabatangaza ariko kuri uwo mutumirwa ikintu yaravuze kijyanye nk'uko ngo isoko ry'abanyafurika ngo riherereye i Burayi icyo kintu icyo kintu kigomba kuba gifite ibikorwa mu mutwe w'abirabura w'abanyafurika nkatwe tukabanza kutwiyumvisha yuko mbere yuko n'ayo masoko bavuga ngo wenda ngo ibintu byaba bivanye na bikajya mu Burayi nibuka yuko mbere yuko ibyo byose biba habanje commerce dot proc commerce dot proc ni ukuntu abantu twavaraga ibiribwa wenda tuteza tukabijyana ahandi hantu bakabyeza nabo bakatuguranira gatisi ibyabo beza ari nako noneho abazungu baje bagatangira kuzajya ko bya bintu babyijyanira iwabo bakatwisukisha utundi tuntu two
kizenda bana kugira ngo batunzishe yuko ibyo bintu baduhaye aribyo dukeneye cyane kurusha andi kiri kuriya kandi ibyo kiri kuriya ariyo dufite agaciro. Ariyo mpamvu ubona na ziriya ntambara zigenda zibaho ugasanga ziriya ntambara ziba zifite abantu baziri inyuma bazishyigikiye kandi bakomeye ibihugu bikomeye cyane hano ku isi bigenda bizitera inkunga bagakoreramo ibintu byinshi byabo bitandukanye by'ibanga nko kugerageza ibitwaro byabo bya kirimbuzi, kugerageza intwaro zabo, kugerageza igisirikare cyabo, kugerageza ikoranabuhanga bagezeho. Twebwe tugahugira muri ibyo ari nako ibitangazamakuru byaho nabyo bigenda bikora bikaturusha ijambo bikaturusha ibitekerezo gukora ibyo birimo biragenda bisoma impande n'impande. Ariko natwe n'abanyafurika tugomba kuzira icyo kintu cyitwa patriotisme cyangwa se panafricanisme, tugakunda afurika yacu tukabumwe. Kumva yuko n'abanyafurika bo kiriya kintu bakoze cya traité de Versailles kiriya kintu natwe tugomba gukora traité d'Afrique tugakuraho ibi bintu batubwiye ngo mwebwe ngo abangaba wenda ngo abanyarwanda mugarukiye ha, abakongomani mugarukiye ha, abarundi mugarukiye ha, abagande mugarukiye ha, tukashyiraho traité d'Afrique yacu nshyashya tukavuga ati ahubwo ibi bintu baduhaye ni ukudushuka kuko ahantu batubwira ngo abugande bagarukiye abanyarwanda bagarukiye aho usanga hakurya y'iwanyu hariyo masenge, hakurya y'ahandi hariyo nyokorome, hakurya y'ahandi hariyo umuvandimwe wawe ukibaza icyo kintu ukuntu abo bantu baza bakabakira iki batandukanye kandi muri umuryango umwe muri amaraso amwe nkumva njyewe ni ibintu bitampesheje agaciro nk'umunyafurika kandi bidakodesha agaciro umunyafurika uwo ari wo wose. Ari nayo mpamvu njyewe mpamagarira abanyafurika muri rusange ati tugomba gukora traité d'Afrique iriya imiha agaciro kandi tukayiha ingufu kugira ngo tubashe gutera imbere kandi tubashe kwiyumvisha yuko isoko si abazungu, ubumenyi si abazungu, ubuhanga si abazungu, ahubwo natwe turabifite. Kuko niyo ugerageza ukareba muri byinshi bitandukanye byagiye bibaho hano hanze, yaba ibyamamare, yaba bagiye bakora ibintu bitandukanye, abirabura ntibaburagamo.
Yewe nene,
umwirabura ntiyaburagamo. Ari nayo mpamvu nkomeje kubashimira rwose, aho ubundi ziriya ntambara abazungu barimo baradukina bakora ibyabo.
Freeman wanene, reka ngushimire, reka ngushimire igitekerezo utanze. Wanene ndagushimiye cyane. Nawe Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda, urakoze rwose. Reka duhe ijambo n'abandi. Nuko Ijwi ry'Amerika niko se mwime aba bazanye abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bazanyemo Afrika igihe Uburusiya butera Ukraine byagize ingaruka zihita zigaragara kuri Afrika. None abanyafurika barahaguruka bajya kugerageza kushyiramo ijambo ryabo kugira ngo byibura ibi bicuruzwa cyane cyane ibinyampeke bituruka muri Ukraine no mu Burusiya bikomeze bigere muri Afrika. Ariko muri intambara ya Hamas na Israel abanyafurika ntabo bagaragara. Wamenye impamvu?
Nuko urabona Ukraine itewe n'Uburusiya habaye huko ingano yari bakoramo imigati, ifarini, ibyo bakoramo ifarini kugira ngo bakoremo imigati n'ibindi byose, ibyo bintu bikirwa cyane muri Afurika. Byafashe rero byagize ingaruka ku banyafurika kuko iyo miceri ntabwo umuceri akunda kuringana imigati n'iki byose n'abantu bose batungwa n'imigati cyangwa amacapati, ibintu byose bikorwa mu ifarini. Urabona Ukraine n'Uburusiya mirongo ngirango itanu cyangwa mirongo itatu ku ijana y'ibinyampeke bikoramo ifarini byaturaga muri ako karere, byagize ingaruka rero. Ariko rero iyo urebye intambara ya Isirayeli n'abahamasi nta bintu bikorwa cyaho biza muri Afurika ku buryo bifite icyo bita ingaruka directement. Ariyo mpamvu ngira ngo ubona nubwo babigura gutyo Afurika ibigenda mu make, uretse South Africa niyo ubona ifitemo inyungu ijya no mu nkiko ikarega n'iki yose. Ariko ibindi bihugu usanga kuko bifite n'umubano mwiza n'Abanyamerika, kandi Abanyamerika uzi ko ari abanywanyi ba Isirayeli, ntabwo ushobora gufata umwanzuro kuri Isirayeli Amerika kugira ngo ntikubereshe ikijisho. Ngira ngo niyo mpamvu ubona nta bintu cyane cyane abanyafrika bakomba kuri intambara ya Israel na Hamas.
Peteroli se ntabwo iyi ntambara ishobora kuyigiraho ingaruka ku buryo ibiciro bya peteroli n'ibiyikomokaho bishobora kwiyongera oil
nibyo na n'ubu biri hejuru ariko iyo urebye uretse ubyo bitero wavugaga bituma ubwato bitagenda neza ariko usanga za proxy cyangwa abantu bashyushywa na Iran bari selective mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo bararobanuramo nk'ubwato babona bufiteho nk'idarapo y'abanyamerika cyangwa abongereza cyangwa abantu bashyikiye Israel usanga ari ubwataka ariko muri rusange amavuta rwose ibikomoka kuri peteroli muri Afurika biraza mbona nta kibazo cyane wenda kamwe na kamwe ariko nta bibazo bya peteroli biterwa n'intambara ya Israel yari yagendarwa kuri Afurika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Frank Mwene, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Tuyisabe Evariste watwandikiye ati uwo bikunda ambarize mbe igisirikare cya Palestina cyitwa gute? Igisirikare cya Palestina kibaho?
Igisirikare cya Palestina ni imitwe, ntabwo wabyita imitwe kuko igisirikare ni state. Israel, abapalestina rero ntabwo ari igihugu, ni wavuga ko ari imitwe irimi nabo ntabwo ari n'organize kuko bafite n'ibice bibiri ibya fata ariyo igihe iyo wakwita PLO ariwo wa mutwe rusange wakwiye kubumbira hamwe ntabwo bawemera. Hamas ntabwo ugiye kuva 1967 ntabwo uwo mutwe bawemera ku buryo bashyizemo kabiri ariko nabwo Hamas ubwayo ntabwo imitwe yitwaje intwaro, ntabwo bava ko ari igisirikare ariko bava ko ari imitwe yitwaje intwaro ariyo irwana na Israel. Ariko ntabwo sinzi ko ari igisirikare ariko imitwe yitwaje intwaro kuko igisirikare iyo tuvuga igisirikare burya hari imitwe tuvuga igihugu ariyo state, nk'uko uvuga state of Israel cyangwa state y'u Rwanda igira ingabo zayo, ariko iyo bitari igihugu ushobora kwiyita imitwe yitwaje intwaro.
Yego, kuko erega n'ubundi tuba tuvuga ngo Palestina abantu bashobora gukeka yuko ari igihugu cyigenga, ari igihugu kiriho, nubwo ababizi nyine twebwe tuba tuzi neza ko atari igihugu kidafite ubwigenge, kidafite ubusugire nk'ubw'igihugu na leta yacyo n'ibirango bigendana n'ubusugire nk'ifaranga, igisirikare nyine, inzego z'umutekano n'ibindi. Ntabwo abantu baba babisobanukiye, rubanda rwagize seka ntabwo baba babisobanukiwe. Ndakeka ariyo mpamvu uyu Tuyisabe Evariste abajije mba ni iki kibazo, mbona ko gifite ireme ariko nawe uko ugishubije ndibwira yuko bisobanutse neza. Tuyisabe rero Evariste, mu magambo makeya, Palestina ntabwo ari igihugu kigenga gifite ubusugire, niyo mpamvu nta gisirikare gifite, nk'uko umutumirwa Frank Mwina amaze kubisobanura. Ni imitwe gusinyanya jariya ifite intwaro ariko idafite nayo ubumwe. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Niyonzima Saif Al Marco. Niyonzima, urakomeye?
Ndaho ndashimye Imana.
Uherereye hehe? Ko numva uri mu rusakuza.
Ndi Burundi, Bujumbura.
Ye, wagana ku ruhande gato ya ku buryo ibyo bintu bikuvangira ubyitaza.
Ubu nibaza ni sawa.
Ye, ni sawa. Gusha ku ngingo rero.
Je, kuri ibyo bya Palestina na Israeli. Ugerageje kuraba intambara yagize ingaruka ku isi yose, burya mu kigobe cy'abarabu hamaze kuba hadatekanye, kujya aba Hezabroni yagumye ibura buzi bwacyo bunguruze imizigo gusa tugerageje kuraba byaragize ingaruka cyane ku isi yose, kandi n'intambara ibona itazotorenyesha kubera ugerageje kuraba ibihugu byigize ibihangange nka Amerika byaragiye cyane cyane bibaburizamo umugambi w'amahoro, burya ijya ntambara iri ni nka Amerika iyifite mu ntoke. Buje Israel kubera Israel ari nk'umwana wa Amerika, umunsi ntambara buje yorabihe, kandi Israel ugerageje kuraba nta igihugu gikomeye cyane mu ntambara, ku buryo muge amerika yovuga ati twabikuye ko twabakuye hamwe ko umunsi umwe iyo ntambara bujya yorara ihandade
ariko se niyo zima buretse dusubira inyuma gatoya ibyo ngibyo uvuze ni ibitekerezo byawe ariko se iki kiganiro tukigitangira wagikurikiye noneho mu magambo makeya ibyo uvuze nyine ni ibitekerezo byawe kandi ntabwo mfite ububasha n'uburenganzira bwo kubikubita hasi uko nishakiye gusa twungurane inama umutumirwa Frank Mwine yasobanuye neza ukuntu Isirayeli yugarijwe kuva myaka na myaka n'ibihugu bidashaka kwibaho turabyemeranwaho
cyane ndabyemera
none niba hari abantu bafashe icyemezo cyo kujya gufasha umuntu kwirwanaho umuntu udafite imbaraga umuntu ukikijwe n'abantu bashaka kwava ku isi ubwo ngubwo urumva abo ngabo bashaka kumufasha bafite amafuti reka dufate nk'uburundi igihugu cyawe tuvuge ko ntabwo ariko nifuza ko bibaho ahubwo giye nifuza ko ako karere kagira amahoro noneho fata uburundi ubugira Isirayeli ibihugu byose bikikije uburundi bishaka ko uburundi buvaho ku isi noneho amahanga akaza akavuga ati oya ibyo ntabwo tubyemeye reka dufashe uburundi tubutize intege tubutize imbaraga bwirwaneho ubwo abo bantu babatera ibuye
kuri ibyo ucugaruka kuraha mbega Isirayeli yabayeho gute Isirayeli dufata twe tuzi ni Isirayeli ibaye n'intambara ya kabiri y'isi
niyo nzima uri kudusubiza inyuma umutumirwa ibyo byose yabisobanuye ukuntu Palestina yabuze ubwigenge yabisobanuye ahubwo nagira ngo twungurane inama niba ubishoboye uze gusubira kuri internet cyangwa se YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga z'ijwi ry'Amerika nko ku rubuga radio yacu vewa.com wongere usubire inyuma ukurikire umutumirwa uko yabisobanuye hanyuma ibyo bitekerezo byawe byose ubihuze n'ibisobanuro yatanze ndakeka uriza kwikuriramo ibisobanuro ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyine nk'uko maze kubivuga iki kiganiro mushobora kugikurikirana kuri www.radioyacu.com n'izindi mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook na YouTube ni kuri VOA Radio Yacu niko se mwine wigeze gukomoza ku bibazo by'ubucamanza Afrika y'Epfo irimo twibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko Afrika y'Epfo yagiye kurega Isirayeli mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera Afrika y'Epfo ivuga yuko Isirayeli nyine irimo ikora genocide muri Gaza muri iyi ntambara uru rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera n'urwa Loni ni ICJ mu cyongereza mu magambo ahinnye cyangwa se Cour International de Justice mu Gifaransa CPJ nuko bigeze hehe
uribuka ko ngira ngo tugire no kwikunoza mu kiganiro cyanyu ntabwo nibuka neza ariko
ni muri iyo minsi yakurikiye yego twabikomojeho twabiganiriyeho mu minsi yakurikiye
kirimo ko urubanza rwaciwe rwavugaga ko Isirayeli mu by'ukuri ntabwo ahubwo bayisabaga ko ikora ibishoboka byose kugira ngo jenoside itaba ni ukuvuga ko ntabwo bigeze bavuga ko yakoze jenoside ahubwo bavuga ati mukore ibishoboka byose kugira ngo jenoside itaba ibyo rero Israel niyo yashingiyeho ati ntabwo twebwe n'ubundi buryo twakoraga twageragezaga kwitabara kuko kuva itariki ya karindwi ibikorwa byose dukora bya gisirikare ni ukwitabara kuko twaratwe kandi igihugu byose bifite ububasha na dufite n'uburenganzira bwo kwitabara urwo rubanza rero ntabwo uretse aho bavuze ko bagomba gukora ibikorwa byose bituma ibikorwa byose bitaba baracyakora ubushakashatsi bundi kugira ngo barebe niba koko ibyo bintu urubanza baracyarutegereje icyo rero ahubwo icyabayeho ni urundi rubanza kugira ngo nabwo urabyibuka rwa ayo witaga CPI
uruya rukiko mpana bya muza mahanga buhoraho ICC mu magambo y'iryo cyongera
ubwo basinjaga minisitiri w'intebe wa Israeli na minisitiri w'ingabo na n'undi muntu babari batatu bavuga bati bagiye kwitwara mu rukiko urukiko ni rwemeza ko ibyo byabaye kuko n'ubundi basaba urukiko nabo basaba urukiko
umushinja cyangwa urukiko yego nyine ariko rero ntabwo ari bamwe mu bayobozi ba ministri ba Israeli bonyine gusa barimo nyine ministri w'intebe Benjamin Netanyahu uyu mushinja cyaha urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI ashakisha ahubwo harimo na bamwe mu bategetsi ba Hamas barimo na Sinwar ndakeka haniye nawe yararimo ariko yarapfuye ejo bundi yiciwe iterani bararega Israeli ko ari ishobora kuba yaramwisha ariko ntacyo bivugaho kugeza ubu ngubu nuko mu magambo make ya rero izi manza zose ziracyaraho ngaho inkiko nta mwanzuro zirafata mu magambo make
nta zirafatwa nkuko ubikomojeho wasangaga ari abahamasi barabwiraga bati uru rukiko twebwe baraturenganya Israeli n'egapiti natwe muraturenganya kuko twe turirwanaho ahubwo mwatandukiye mwagiye kure mwarengereye izo rero manza zose ubu nta mwanzuro uzafatwa ugerageza gushinja Israeli cyangwa uvuga uti ibyo aba bantu nkuko CPI kugira ngo ivuge ati urukiko rwemeje aba bantu bazafatwe na rukiko rwaga rwa CPG ariko igihugu aho buri ibitangaza abantu ni ukuntu Afurika y'Epfo wasangaga yivanga mu bibazo bya Palestine na Israeli nibyo usanga hari cyane bavuga ati ni politike Afurika y'Epfo ifite n'izindi nyungu abantu batazi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri make nk'uko twabivugaga nta mwanzuro urafatwa twashingiraho mu mategeko dushinja kanaka
gusa nanone twanzura kuri iki kintu inkiko zemeye kwakira ibyo birego mu magambo makeya ziracyabisuzuma
CPG yari yemeye iracyabisuzuma CPG yo ubushinjacyaha burasaba iyo maze gusaba abacamanza mu rukiko rw'ibanze bita preliminary niho bureba ko ibyo bintu mu by'ukuri ibyo basaba ubucamanza ari byo bamara kureba koko ari byo bagatanga icyo bita impapuro zifata bari abantu ariko nta mwanzuro wari wafatwa n'urukiko bamwe bakanavuga ko bizagorana kuko rero urukiko zombi CPG na CPI abanyamerika batangamo amafaranga menshi cyane wivuga ko nubwo ahubwo bigeze bavuga CPI hari hanze wa mudamu w'umunyagambiya bitaga
Bensuda yego
Fatima Bensuda yagerageje gutanga yari yaratanga bari bari impapuro zifata abanyamerika icyo gihe wari minisitiri w'umutekano bitaga Bolton aramubwira ati CPI ni ikintu gipfuye gitegereje guhambwa kandi umuntu wese uzafatira uzatanga impapuro zifata abanyamerika tuzamushyiraho sanction cyangwa ibihano tazongera kwinjira muri amerika ibintu byagiye gutyo birayoyoka na Fatuma agize igihe avaho nta mwanzuro urafatwa ku birebana n'abanyamerika bashinjwaga byabaye muri Iraq ngirango no muri Afghanistan
no muri Afghanistan nibyo hanyuma mu magambo makeya kubera ko izi nkiko zitera urujijo twibutse abakurikira ijwi rya Amerika ko urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rurira he ariko ni leta ziregamo leta sibyo
nibyo tuma
hanyuma urukiko rwa kabiri ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'icyongereza cyangwa se CPI mu magambo ahinnye y'igifaransa rukurikirana ibyaha bya genocide ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu rwo rero ni urukiko mpanabyaha koko ariko rugakurikirana ku bantu rugakurikirana abantu ku giti cyabo kandi bakomoka mu bihugu byananiwe cyangwa byanze kubacira imanza cyangwa se ibyo byananiwe biba bishobora kuba bifite n'ubutabera bujegajega narwo rurira he ariko rwo rukurikirana abantu ku giti cyabo ndibeshya
ntabwo wibeshye ni nayo mpamvu urukiko rwa CPI abakabaye baravuga bati urukiko rwanyu rurunganira ntabwo rufata ibyemezo kereka inkiko zatuzaranije abayagira ku matwi demokarasi bariya bantu muvuga ni abantu bitwaje intwaro ntabwo ari igihugu ugasanga rero CPI izagirana ikibazo cyane cyane n'inzego za Israeli kuko Israeli yishwe cyane n'Abanyamerika kugira ngo ifate abo wise abantu ku giti cyabo ni ibintu bibanye kandi na rwa rundi maze kuvuga zose zirira nk'uko ubivuze na rwa rundi maze kuvuga ureba igihugu kugira ngo uzemeze umwanzuro numara gufatwa habe n'ufata abantu nabyo biragoye kuko iyo urebye ibyo bihugu tumaze kuvuga nizo nzego na nizo nkiko abasirikare bafite babo ku giti cyabo n'ubundi biyambaza ibihugu kandi ibyo bihugu byinshi cyane bitinya Abanyamerika ugasanga rero niba najya mu kakanama wise k'umutekano Security Council kugira ngo bazafate umwanzuro uzatuma Israeli n'igihugu cyangwa abaturage ba Israeli bagira ikibazo n'izo nkiko nabyo biragoranye Abanyamerika bakibashyigikiye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugenda tugana ku mwanzuro w'iki kiganiro, ndibwira yuko Estron Anto Joseph niyo mazina yaduhaye kuri Facebook VOA Radio yacu, ndizera ko ari we munywanyi w'Ijwi rya Amerika tugiye guha ijambo bwa nyuma. Josephu yibereye mu rusaku rwose, nduzi nimero yari yo muri Kenya, yibereye mu bindi. Josephu ntabwo turi kumvikana na Esro Anto Josephu watwandikiye nyine ayo mazina kuri Facebook VOA Radio yacu. Niko se Frank, ubu ngubu ubirebye amaherezo naya iyi ntambara izarangira gute? Kuko hari n'abantu bakiri imbohe muri mu maboko ya Hamas, hari abapfuye, ibyabo ubwo ngubwo byo bizagenda gute? Ninde uzatanga impozamarira?
Abapfuye nyine nk'uko baje kubivuga ni benshi cyane, n'abari ku ngubu uretse ko bagenda bakurayo umuntu umwe inkeje ubundi bahari umuntu bakuyeyo muri Gaza Strip, ariko abakiriyo ni benshi, ni hafi ijana. Abo bantu ni abantu benshi cyane, nta n'ubwo nzi ukuntu babayeho. Ikindi rero nk'uko wabaza gutse izi ntambara amaherezo ni ayahe? Iyo urebye aba bantu bombi ari abayisire buriya bafite intagondo. N'iki gihe hari intambara irimo kubera muri Senegal na Nigeria, ariyo bita West Bank. Muri West Bank bari mu kurwana, kandi icyo gihugu icyo gice nicyo cyakijyaga na Fata wasangaga ntabwo ari intagondwa nka Hamas.
Ni nawo perezida w'ubutegetsi bwa Palestine ari akorera,
yari akorera arwingira ngo niwe Mahmoud Abbas. Wasangaga abo bantu bo bakisha amatiya cyane nubwo batatumvikana na Israeli, ariko ikibazo kibona gikomeye cyane ni uko abo bantu bose b'Abafalasitina ntabwo basa nk'abigenga mu myanzuro n'ibitekerezo, aho usanga Iran ibari inyuma iyo ishaka kubakoresha kugira ngo iyo urebye uzi ko Tomasi hari igihe hatarabaho ya ntambara bitaga intifada
y'amabuye, bateraga amabuye Abanyapalestina, batera amabuye
Abanyapalestina yatera fata kiriho ni 2005 2006 gutyo. Itarabaho uzi ko Abapalestina bagendaga rwose bakajya za Yafa, bakajya Yerusalemu, bakajya Tel Aviv, bakahaha bakagaruka, kuko muri urenge Gaza Strip ukareba na isi Jerusalemu, kuko iyo kuva muri isi Jerusalemu kujya muri isi Yerusalemu nta n'igihugu n'umujyi umwe. Iyo uvuye aho ngaho ujya muri Betelehemu Nazareti n'ahantu atembereye cyane usanga ni ahantu n'abantu bamwe, n'igihugu gitoya cyane. Icyo gihe baratemberanaga, habaye iyo ntambara yabo rero yatewe na yaserera fasi avuga ati ndashaka ubwigi, ariko nawe wasangaga afite imfuwansi nk'ibindi bihugu bibiri inyuma bararwana. Yaserera fasi agenda icyo gupfa
Frank, bashyizemo badushyiremo akazi cy'uko kudusohora isaha iragiye none mu magambo makeya twavuga yuko intambara igikomeza kuyibonera umuti atari ejo bundi. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije kuzasubira y'amahoro no kugaruka ndi mu cyumweru gitaha. Frank Mwine, inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga, urakarama. Namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika mwese uko mungana, murakarama.